Ministeri y'obulamu n'ekibiina ki The Challenge Initiative basazeewo okulondobayo amalwaliro 10 mu disitulikiti y'Wakiso okugagezesaako n'okwanaganya enkola zonna ez'okwegema okuzaala gafuuke eky'okuyigirako eri amalala. Amalwaliro gano okuliko erya Wakiso Health Center 4, Kajansi Health Center 4, Kasangati Health Center 4, saako na Mayumba Health Center 4, St. Joseph Hospital Wakiso, Watuba Health Center 3, Chengira Health Center 3, Kachiri Health Center 3, Nsanji Health Center 3, saako Mende Health Center 3. Ekibinja ky'abasawo abakugu abali mu nteekateeka y'ebyokwegema okuzaala okuva mu kitongole ekyo bakulembeddwamu Asiimwe Precious nga bagamba nti enteekateeka zino malwaliro agasinga gyezi naye abantu tebazettanira.
Naye kati tukomyewo nga tutandika feeza endala okusupportinga Wakiso District okulaba ng'ekola bulungi mu family planning, kati tugenda kubayamba kulaba abazaalisa baffe abasawo baffe mu ddwaliro balina skills ennungi ezisobola okugaba family planning ku bakyala baffe n'abasajja abazeetaaze. Ekyokubiri bwanga balina skills ezigaba family planning, balina ebikozesebwa okuzigaba, balina registers, balina eddagala, balina ebintu ebirala bye bakozesa. Kati ekyokusatu bwanga bagabye family planning, twagala kulaba bawandiika bulungi, kisobola okuvaayo bulungi nti no bano be bantu be tukozeeko.
Asiimwe agambye nti baagala okuteekateeka abasawo n'amalwaliro okutandika okufuna enkola ne basobola okuyita okweyimirizaawo singa abagabibwa obuyambi basenguka, kubanga mukadde kano ensimbi eziva ebweru w'eggwanga zigenda zikeewa. Omusawo Nakantu Sara avunaanyizibwa ku nkola eya eyokuteekateeka ezadde ekite family planning mu disitulikiti, agambye nti disitulikiti erina okusoomoozebwa okw'ebintu eby'enjawulo mu kutuukiriza obuweereza buno mu bantu.
Tusanga nti abaagala bangi naye commodities ntono, ne weesanga nti obambi omukyala avudde wala najja ayagala kumuteekayo kaweta naye nga tekaliiwo, ate n'omugamba nti ate genda ku ddwaliro liri eddala kisomoza ki. Ekyokubiri, abakyala sometimes babeera bangi naye nga ate because of the transfers waliwo abantu abamu abaagenda they try to trainings nga district nti banatuwa trainings family planning ye Wakiso bane babeera mu clinic naye ate ne bamukyusa ne bamutwala. We bateekamu omuntu omulala naye ate tulina okumusomesa, so mu kumusomesa speedi eri ebaddewo emala nekkira, ne weesanga nti abakyala abaagala enkozesa eyo bangi nnyo